bilownay habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Shirweynaha sanadkan ayaanan dadku helin meel ay isugu imaan doonaan, iyadoo dhinaca kaletana muuqaal lagu wada xiriiri doono. Xalay oo aheyd habeenkii ugu horreysay afar habeen oo xiriira oo shirweynaha uu socon doono ayaa waxaa masraxa wada wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomiyihii hore gobolka Ohio John Kasich, kana tirsan xisbiga jamhuuriga, hase yeeshee taageere Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga lana tartami doono madaxweyne Donald Trump bisha November, iyo sidoo kaleeto Michelle Obama oo iyadu ah marwada madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ka tirsan musharaxiintii uu ka soo adkaaday Joe Biden xilligii isreebreebkii xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. Dhinaca kalena waxaa madaxweyne Donald Trump asna shalay uu kulamo dhowr ah uu ku qabtay magaalooyin ku yaala Minnesota iyo Wisconsin. Haddaba warbixintan oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee Kongreeska Mareykanka iyo guddoomiyaal gobol. Hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loo sii duubay. Madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin iyo dimuqraadiyadda khatar ku yahay. Hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay Joe Biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga dimuqraadiga. Michelle Obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo.
And let me once again tell you this.
Waxay sheegtay in maalinta la codeynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tirayar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalkan Mareykanka. Waxay isuguna shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayey inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
Waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. Waxa kale oo yiri annaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalka hadda marayo, waxa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhammayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyay inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa falanqayntaasi dheer ee ku saabsan shirweynaha dimuqraadiga nala wadaagay. Waxaadna uga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno idaacaddeenna galabnimo barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo goor dhow aad maqli doontaan.